double six.
Got some. No. Yani, tunawazana, ndiyo, tunawazana kama katuni, tukikutana, kuchokozana, tukichekeshana, kutwa, kucheziana, ndiyo mana. Zile nakshi, 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 samaba. Viji mambo, mambo, flani, ananipa. Tangaza hadharani huyu wapa. Ndani ya moyo wangu kakubalika. Haya, huyu mtu huyu ananipenda.
Anampenda
kama navyo mpenda.
Ikipita saa bila kunita mpenzi, inauma sana. Kumpata huyu kanipa mwenyezi. Asanie nani mpinge wa shenzi. Na ustazenu piteni pembeni, mbali sana.
Zile nakshi, nakshi, nakshi za maba. Viji mambo, mambo flani ananipa. Tangaza hadharani huyu wapa. Ndani ya moyo wangu kakubalika. Haya, ah, yeah.